Ngibingelele abalimi namukele esiqephini sethu sokugcina sengedeya ngo-September okungumandulo ku-2021. Ikhasi leshumi nanye osihloko sithi izinguquko kwithimba labeluleki baseMpumalanga ibhalwe uMboniseni Buthelezi. Ifundeka kanje, uMboniseni Buthelezi usebenza nabalimi baseMpumalanga eNorth Irrigated Region. Ababuyiselwe imihlaba ngohlelo lwe-land reform kanye nabalimi abalima ngokuncane. Kodwa ke ngokomsebenzi abalimi abhekane nabo ngqo yilabo abalima ngokuncane nalabo basuke bezithengele bona ngaphandle kosizo lukahulumeni. UMboniseni uphinde asebenze ahole nethimba elibhekelela izifo nezinambuzane zomoba kanye nokukhiqizwa kwembewu ophongolo. Kodwa ke lo msebenzi uzobe sewushiya uma esesebenza eMpumalanga, uzobe esengeyona ingxenye yawo, kuzobe sekukhona omunye ozosebenza kuwona. UMboniseni uneminyaka yesishiyagalolunye esebenza embonini yomoba noma ekashukela. Waqala emapulazini ezinkampanini ezifana no-Ilovo e-South Coast e-Harding kanye no-UVS eMtubatuba. Emva kwalapho wabe sejoyina isikhungo sezocwaningo ngomoba okuwusasri esikhundleni ezahlukahlukene. UMboniseni uneziqu ze-BTech degree kwi-crop production azithola eTshwane University of Technology. Uma abalimi befisa ukuxhumana naye mayelana nezidingo zomoba, bangamthola ku 079-458-1428 noma kumboniseni.buthelezi@sugar.org.za. Okunye, abalimi bangakhohlwa ukuxhumana nabeluleki babo naku-WhatsApp ukuze bazitholele amavidiyo amafishane akhuluma ngokulima kanye nephephabhuku labalimi iNgede. iNgede ibuye itholakale iziqeshana lezi zamazwi aqoshiwe athumeleke ngomakhalekhukhwini. Onke amaphephabhuku aphathelene nokulinywa komoba ayatholakala kubo bonke abeluleki bomoba, ayatholakala futhi kumxhumanisi ku 071-850-7292 nasemakhasini ethu okungusasri YouTube channel kanye nomtapo wethu wolwazi otholakala ku www.sasri.org.za. Umlimi uma ebengakatholi iziqephu zethu ezedlule kusukela kwesokuqala angathinta umeluleki wakhe noma umxhumanisi. Ngiyabonga.